Yenda ni birenge mu muhanda wa macupa menetse Ndavamaraso ndanabiri byuya mu gahanga kanje Nuko bimeze bityo sina stop ahonga nana hageze Usenga kwanje gusa mungu iteka kwa hongana hangeze Uwisi hanza masi sura ila susuruka Na uwi hasi susi soni zimu sagi sura Kutadira kwe digi nibi tumitada gadwa Inzari yiko minzari gaindu kinjajwa Ama sara konche venshi badi rapa rafu Haga hinda gaihishkwa muma paragrafu Nu kutawo nabatama rira muru hame Atemba jamuna ngibiri mobiro hame Ama rida ridu tuka daba jisa maso Video watera hokuto ya badiso Mundi bayinda menshi bahisha magahinda Nubwo bakubwiye ukuri kwabo wabipinga Bahitamo kwiherera umwe bigatinda Magambo bakomeza bakayaririmba Nduwe duni yiga miga siga kida nagiye Nzemera ko nsinzwe umunsi umwe kuzaba urangiye Ndagenda n'ibirenge mu muhanda wa macupa menetse Ndava amaraso ndanabira ibyuya mu gahanga kanjye Mesa bityo sina stop ahonga nana hageze Senda kwanja gusa mungu iteka kwa hongana hageze Umwijima w'ubwonko utera ubwambure mu mufuka Ururabo rwera ku rutare sindarabukwa Dusiganwa n'isi ntawe nzi wayisize Nta n'uzi ibyayo muri bose nabajije Ngo ibyayo ni amabanga ngo ibyayo ni ifaranga Bityo menya ibyanjye nirinda kwitaranga Isi iri karanga yenda nanjye izangeraho Ime ku mbaraga nishimire kubaho Nisangiza nzasamura nasamara Ndabizi ko ku meza yayo nta muntu bakamara Amarida ridu tuka daba jiza maso Video watera ho puto ya badiso Mundi bayinda menshi bahisha magahinda Nubwo bakubwiye ukuri kwabo wabipinga Bahitamo kwiherera umwe bigatinda Magamba bakomeza bakayaririmba Ndagenda n'ibirenge mu muhanda wa macupa menetse Ndava amaraso ndanabira ibyuya mu gahanga kanjye Sina stop ahonga nana hageze Usema kwanja gusa mungu iteka kwa hongana hageze Ndagenda n'ibirenge mu muhanda wa macupa menetse Ndava amaraso ndanabira ibyuya mu gahanga kanjye
Sampai